Juma mlokole akumaliro bute nagenda yachiruma chirinti teyetonda omutima gukuluma nokowa akudamu chimuti notokoya nseno yansobera boya galata kwa galate ebirungi byomukolete nayasazewa kende asudeho kusengebe kuba musango gusinze amaso ganimba mama omutima nagutalanka nalisosewa mukama kwanza naye kausiru mubiye yasoka
mavubuka mulire
lekano gemba letera maulire sagala mtomere oyagala omutima gokukule
bireke
mboneredde kanesige katonda wange bamaze ne bamenya omutima meme yange topala noleka katonda tokidamu bamaze ne bamenya omutima balinda lweziweze lwe bajja bwezibula tolaba lwe badda abantu benesize bantawanya nange nkoye omukomugunta omutima wamenyeko gwe bamenya kati manya sidamu betuseka nabo olusi munkalamata be bakwekata amasi akuwutula embazi yoyogoyito onoobutw okubumpa namukola kirooza sensebuke mu byenda anyumirwe ngenifa benzigulidde wate mmeme bebapakidde mwate mmeme
julujulujulu
amaziga julujulu
fukufukufuku
amaziga fukufuku mboneredde kanesige katonda wange bamaze ne bamenya omutima meme yange topala noleka katonda tokidamu bamaze ne bamenya katondo moyo mupenga anungami sitania nesunga ayagala nyumbuli namazo kwekona erangize yangamba njagalanga nabalabagala olyamanya okubaliga kale yali atugutika nandibadde mulala nata moyo kwemanyi kwenalina okwagala yanemesa okwagala kangume nsabe nine bamaze ne bamenya omutima omutima bamenye bamenye bandeseho ndi bwomu ndi bwomu era kati ndi mulu ndi mulu sitangize ngize
julu julu julu
amaziga julu julu
fuku fuku fuku
amaziga fuku fuku
julu julu julu
amaziga julu julu
fuku fuku fuku
amaziga fuku fuku.
Remember where you got it from. www.djerico.com.